Sababu kaje mapenzi shambiwa hatari Sijakata sijiwezi nyonge mina kubali Hanyumapo siwezi mwonyesha daktari Bada ya miaka na miezi bado nina maswali Mbono kunyona ilo na vyomona yulolie na yesasa Karo itapona Mungu nisaidie nisilie pone faster Away from you So my tears dry up And I can smile again And this caterpillar can finally butterfly It made a big, big sound When my heart hit the ground And it broke in two Broke in two It made a big, big sound When my heart hit the ground And it broke in two 10,000 pieces, yeah, yeah.
Kuonyesha kujali Nikajitahidi kuenzi Kujifanya hodari Ulishindwa ni hendo Kwenye pendo kaweka mapengo Kuziba sikuweza Oh yeah Shingo upande mwana mnyonge Naona bora mbele nisonge Kapata mwinginewe Wakuniposa roo Tushanza fanana Tabia tunaringana Napatara kwa naye Tunapatara patana Ye bibi mibwana Napatara kwa naye Anipaka joto joto Na kundegeza kamu toto Chuma na kipasha moto Nazama mazima Oya he
Broken too. Oh, no. It made a big, big sound.